Tanya. Ashina wanama. Hey, wanna give me some paper, hey, no time to stay. I'm a biggie branded in the panda bay. Hey, cash force every day. Now wanna do a fear, sababu tokanya kia kia. Kendi we are better than them. Now to keep it a killer corner, want to wanna to amkia. Cause we are better than them.
Walisema tutofika mbali. Kwani hivi hapa ni wapi? Walisema tutofika mbali.
Sisoha kuna kuchanga Hata baby Pombe zishaanza kupanda Kila mtu na wake sije tukarumba Kama unamtaka we mwambie Yesu kuhusu sidandie Kama umemchoka we tuachie Kwa mwanangu nimpasie Walisema tutofika mbali
Money, money, you know, money, money, biggie, biggie, money, money, love you when the money calling.